Jenny Mimi Viongos. Oh, oh, oh.
J-drama on the bed.
Jumani kwetu tumeishi ni mimi na ndugu zangu tu. Amna baba mama yetu ndo kila kitu. Wazazi kutengana, we got no way to do. Life was so hard, yeah. Mama kaniambia mwanangu umekuwa usiwe kama baba yako. Aliwarubuni mabinti akaenda. Lakini zingatia mke wa kuoa, pende sana damu yako. Ila kuna kitu baba mama kuniambia. Papa, I'm sorry. Somehow I know how it feels to be a man. Oh yeah, daddy, I'm sorry. Somehow I know how it feels to be a man. Nishakuwa mtu mzima mi mwana, nakuombea upumzike salama. Dunia imenifunza mabaya na mema. Ila baba, dunia ya leo mwanao ninateseka. Na pengine ulichoka kuvumilia uko na kusepa. Na kijomba si leo ya leo mwana ni vita. Hivi ya kale ni pesa au wa sasa wamezidisha. I'm sorry. Somehow I know how it feels to be a man. Oh yeah, daddy, I'm sorry. Somehow I know how it feels to be a man. Nishakuwa mtu mzima mi mwana, nakuombea upumzike salama. Dunia imenifunza mabaya na mema. Ila baba,